Ake ngithi kusukusela cishizwa lo phakathi nosuku siye sabona ukuhlaselwa okweyitolo nemizi eminingi lapha kwelaseSoweto eyabantu bokuza ukuthi ubusuku bonke nje lobo budlulileyo obusukusela kumhla ka-15 kusiya kumhla ka-16 bekunokutshontshwa okwempahla ezabe yizitoli, kakhulukazi kwagcina kusiba nokudubuleka kwabantu. Kanti-ke labo abayibona akade behlele lo mbhikisho nokubonakalisa, bona bathi baye bathi bayazisusa kulokho, baze bakhipha nezimemezelo, bememezela ukuthi hayi bona abambandakanyeki kulokhu kulobukusela nabantu abebayo. Kodwa siyazi ukuthi abantu basuke begqugquzelwe ngomyalezo wabo, kodwa-ke sikubonileyo yikho lokho okusho ukuthi kunabantu abambalwa ababoshiwe. Siyazi ukuthi ukhona omunye wabo labo baholi ogcine eboshwe kwelaseProtea namhlanje, onguyena okade egqugquzela naye ehamba phambili ekugqugquzeleni kwalaba bantu. Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame soluthola wabhebhetheka, solutholakala ey'ndaweni ey'hlukile njengase-Eastern Cape. Sizwile nokuthi ukhona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa kokuthi asazi ukuthi uzogcina evuka na, ngoba eshayiwe. Kanti naphakathi-ke emalokishini kunabantu abaningi abahlaba umkhosi ngoba behlaselwe. Kwelase-Diepkloof namhlanje bekukhona abantu akade bebuya e-Alexander, kanti i-Alexander siyayazi ukuthi iyona ehamba phambili kusukisela ngo-2008 kulolu dlame olwenzekayo lwaluqale khona. Kungakho-ke sibone kusiba nazo zonke lezi zinto, nokushiswa kwamatiyela. Kwathi-ke phakathi kosuku namhlanje kwaba nabantu abaningi kakhulu, ikakhulukazi lapha ngase-Diepkloof. Kanti nabokuza-ke naminye iy'nhlanganiso zalapha e-South Africa besivumelene ukuthi sizohlangana khona abantu abaningi, kodwa sigcine sibagqugquzele ukuthi bangasondeli ngoba sibesabela ukuthi kungaba nobungozi uma la maqembu angathi ahlangane. Kwasokusiba-ke nombhikisho omkhulu okade uhamba nabo laba bantu, besithi bangena ezindlini kodwa bebegadwe amaphoyisa. Sesilindele khona ukuthi sibe nezigameko esingazithola eziye zaphuma kulezo kulokho kuhamba, ngoba labo bantu bebethwele izikhali, okusho ukuthi uma kunabantu abahlaselwe sesizovula ngokusemthethweni icala silivulela bona laba bantu laba abayibona abakhokheli bayo lo mbhikisho.
Njengenhlanganiso, kuyini lina elikwenzileyo ngalolu daba? Njalo kusasa kungaba khona okunye, kumbe lisuthisekile ukuthi sokwedlula?
Empeleni ngeke sisho ukuthi sisuthisekile ukuthi kwedlula, kukho lutho lwedlule. Le isaseyimpi enkulu kakhulu, ngoba siyakholwa ukuthi abezepolitiki bakhona noma bengakhulumi abahambisana nakho lokho okwenzakalayo, ukwenzela ukuthi mhlawumbe ukuhluleka kohulumeni ukwenza izinto lezi ezidingwa ngomphakathi nokungabi khona kwemisebenzi basuke bacashe ngabantu bokuza. Thina esikwenzayo njengenhlanganiso eyamalungelo oluntu kusukisela nje masiqala ukuthola ukuthi kuzoba lento efana nalena, siye sasebenzisana nabaphathi bamaphoyisa, sasebenzisana nabamalungelo oluntu abafana ne-South African Human Rights Commission, njengoba bona beyi-commission ukuze abakwazi ukubiza noba ubani ome necala. Okusho ukuthi njengamanje lona leli qembu labantu laba, ngoba linabakhokheli abaziwayo, ma kunabantu kunodlame oluthile esingaluxhumanisa nabo, kusho ukuthi sesingaluthatha-ke silureporte kuyona i-South African Human Rights Commission kanye nasemaphoyiseni sivula amacala. Ngemva kwalo mbhikisho wanamhlanje, ma kungaba khona iy'gameko ezokuhlaselwa kwabantu, lezo zigameko singaziqondanisa ncamantsha ziqondane nabo laba bantu, bese sivula icala. Ngoba ukwenza kwabo nokumema kwaba bantu kusuke kukhombe ukuthi bebesazi ukuthi ukubhikisha kwabo kungagcina kwenza ukuthi abantu bahlaselwe. Kanti kungakho bebethwele ney'khali, ebegqoke nempahla yamasosha okuthi bebesempini. Kanti siyaqhubeka njenganamhlanje besigqugquzela abantu bokuza ukuthi bangaphumi njalo bangaya ezindaweni ezingaphephanga, okufana nokuthi nasembhikishweni namhla siyesabagqugquzela ukuthi bangafiki ukuze kungabi khona ukuhlangana nalabo ababhikishayo okungabangela ukuthi bagcine kube nokulwa kumbe nokuhlaselwa.